Ataba kugumu vyovulamu baline subi nti Uganda elino busobozo kendezo muendo ogwaba galana abalino obuzibu bw'obutazaala ngere sila litekedwa kubisingo kuvako ekizibu kino. Ebibalo bya ministry vyovulamu biraganti abagalana abali wakatuwe bitundu 15 kutuka kwa 2 kubuli 10 mu Uganda bebaline ekizibu ekyobutazaala. Akulire dwaliro li Women's Hospital International and Facility Center Samuel Tamale Sali ategeezezza nti oluusi n'enneeyisa y'abantu bano omuli okunywa omwenge ogusukkiridde kw'ossa endya embi bivaako omuntu obutazaala.